ọbụ na ife adịlụghị isi, ka onye ga-akpọ ma ọ bụ na ọnwa ezinụka usi, ka onye ga-ebe m ihe ụwata ọnụoge isi, ma ọ bụ na obodo bụ igwe ebe ka ị ga-ede isi. Wee ga-eme ekikwa ego, ị ga-echesi nwa ego, ị ga-esevukwa ego, ka ị wespe ndị nwa ego, akpọ gị na fonu ma osu, ị ga-ese ndị nwa ego, ma ọ bụ ka ibute ego, ka ị ga-agbaba ọsọ ego. Ndị ma na-enwelụ m ike ịkụba ọkpọ n'ọkpọ, mana eji m agụba isi ma ọ banye n'ụsọ n'ụsọ. And ọ bụ na ọ bụla egwu enwe dị m ọnụ n'ọgbọ, from the prayers mma m na-agụla onwe m ọfọ. Wee nna-achọ ego GLU, adị m achọ ego Highlander, nleka anaghị ogo ọdụ melụ m Signs and Wonders. Ememe Lord for this money except ibe akwa, ume ogbe si na nka bụ nke anyị, and I no doubt am. Nna-achọ ego Bentley, adị m achọdụ ụmụasa, ọ bụ na ego adịlọ, ịma na onwela onye ga-afụ anya. Onye ọbụla nwee time just to pay ekpere and work hard. Adị m achọ okwu mana ịchọta m, I shoot on site. Ebu m ife ego n'isi m, better than PhD, billion van n'isi m, from days secondary. Bọọbụ na-enwu n'isi m, nnafu ụzọ n'ilu m, na-echeta na ọgbaji dọla onwela onye ga-ese ndị m. ETAs nka na-achụ ego, ị ga-akwanwe onye ego, ebe a na-eme ife ego, ịpụta ga-eso wee bụ ego. Ị na-abanwu mba ego, ịfụ ata eze n'ukpo, chụba ego n'oge, ife dị mma ma ọ bụ na iji ego. Ị ma na ntaarọ nge nwee ike bụ mpe ejima, so I careful and ama m n'ilu na nke njika. Adị m ese de sega, m na-protect my liver, kọsị ịma ọkọtọ karịa, nje post go keeper. I'm on my own and I'm on my zone. Ihe ma na-ewe gị iwe gaa, face your own. Ị na-atalụ m bone, ebe nọ on code, always on my phone, na-echase kwa my goals. Wee.